Pump Rack Records.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
I give baby when you title it. When you title it, nah, bile unaweza. When you title it. When you title it, I give mommy when you title it. When you title it, nah, bile unabeba. When you title it. When you title it. Yani mtoto bala, mtoto mashala. Mtoto jaji paka na ngozi yako inanga. Unakaa tu star na hiyo figa bala. Na bile umesimama, sami staki ni kupigishe ma story tu. Nataka nkutembeze hii dunia ufurai. Ulivombika shape na ya mdolibu. Minawe adikelele tupendane tufurai. Sa, let me take you to Toronto. Twende tukapige photo. The way you move your body sherry coco. African melanin toto weni moto. Ae, let me take you to Toronto. Twende tukapige photo. The way you move your body sherry coco. African melanin toto weni moto. Ae, hey baby when you title it. Una mzigo kama rori, tamu kama embe. Hata kasi jaji panga nusu ni kuoe. Nifanye niwe mshamba mabai ni uwe. Niwe kema zaga zaga hata nisijue. Yani January to December bado niko nawe. Na vile ume relaxi, wanjani mimesi. Nikipiga shoot na weo napiga pass. Na nishaweka wazi, staki paparazi. Mwenye ata kusongea na mpiga tari sas. Let me take you to Toronto. Twende tukapige photo. The way you move your body sherry coco. African melanin toto weni moto. Ae, let me take you to Toronto. Twende tukapige photo. The way you move your body sherry coco. African melanin toto weni moto. Ae, aki baby when you title it. When you title it, na vile umeweza. When you title it. When you title it, aki mami when you title it. When you title it, na vile umebeba. When you title it.
Adoti, yengoka, yengoka, adoti, tingisha, tingisha, adoti, zungusha, zungusha, adoti, tingisha, tingisha, adoti, yengoka, yengoka, adoti, tingisha, tingisha, adoti, zungusha, zungusha, adoti, tingisha, tingisha.
Aki baby when you title it, when you title it, na vile umeweza, when you title it. When you title it, aki mami when you title it. When you title it, na vile umebeba. When you title it. When you title it.